Dr. Paul's
mom. Nigga, nigga. Sembera. Ebile mabazungu mbikola nyo. Teka kutanda nondo zako. Zeguno mubili kwa noga nyo. Munyo mkawa kweyo zako. Ah, ah. Nyabako vimbe.
Seri puti good for your attention.
Kebeza kumaso.
Me good soul.
Tate na kasebi migaso. Matu, matu. Sembela wano mai matu. Matu, matu. Wata wano mwana watu. Energy. Energy, zenda kakulia yuko energy. Energy, energy, zeni nakulia yuko energy. Energy, energy, zenda kakulia yuko energy. Energy, energy, nina mukulia yuko energy. Ayo nukulava fire bani.
Mm-mm,
fire bani. Bizane koko mote muli sitani. Ah ah, te muli sitani.
Njina nefundo munyigo,
munyigo, munyigo. Ogutali baby guambiliko. Kamba nsaleko baby kansaleko. Nina waka le kandegeko.
My waka siwa snapchati.
Gatena woli originali. Sire tingi baby sire tingi. Funza funza my high baby. Energy, energy. Zenda kakulia yuko energy. Energy, energy. Zeni nakulia yuko energy. Energy, energy. Zenda kakulia yuko energy. Energy, energy. Nina mukulia yuko energy.
Body sweet, body rating. Beautiful, delicate, illuminating. Baby good, baby fine, baby hating. Like a boy, myself, I'm fascinating. My waka siwa snapchatting.
Gatena woli originali. Sire tingi, baby, sire tingi. Funza, funza, my high, baby. Matu, matu. Sembela wanu mai matu. Matu, matu. Kwata wanu wana watu. Energy, energy. Zenda kakulia yuko energy. Energy, energy. Zeni nakulia yuko energy. Energy, energy. Zenda kakulia yuko energy. Energy, energy. Nina mukulia yuko energy.